kwanza.
Mbogi ni the only de la low family. Tunasaka tukishika hizo do kwa iri. Shuka ntena sana choma vo on the beat. Na kangoma maze joke kaki drop ni didi. Genje, genje, goma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, goma joni genje. Kamu isha ipenda basi joe valishe pete. Nime change flow nitabidi waipende. Ubaya kuwa ho uwezi control joma nyege. Genje, genje, cheza na kadenge. Wachenge, wachenge, wachenge kikadenge. Nimejipuliza nkajipata jiandege. Na kenye kili nice mino nilikuwa kadere. Funny, haa nijipata na kirende. Legalize thing, jumazejo kuna venye. Mambanga wa mtaa uniyudhi na kirere. Manguo wamevao nikasia na mirende. Kijana manufaa, yani kijana mugenge. Na ngoma inafaa, yani ngoma joni genge. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wanarende. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu shaipena basi jeva lishe pete. Genje, genje, ngoma joni genje. Chezo kiwa soba ama joki wa matembe. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu shaipena basi jeva lishe pete. Nime chain flow na bado ngoma ni genge. Tone nime chain na bado ngoma ni genje. Song yende chain na mahitas jewa senge. Genje, genje, ngoma joni genje. Kamu ndai shamba kuja basi jona jembe. Na paraza wa mama wachie jewe nyewe. Toto kilia sana mpe basi wembe. Vijana toka zana 2030 tuwe mbele. Brava, cheki mimi siyo wewe. Wacha nchipini shada liyo mimi unielewe. Wachenge kikadenge kisha funga kama pele. Only one day low, hello. Mbogi ni the only day la low family. Tunasaka tukishika hizo do kwa iri. Shuka ntena sana joma vo on the beat. Na kangoma maze joke kaki drop ni didi. Genje, genje, goma joni genje. Chezo kiwa solo ama joki wana rende. Genje, genje, goma joni genje. Kamu isha ipenda basi joe valishe pete. Genge ton to the world, wacha ni jenge. Hey, haha, itabidi ni wateke. Ni wabebe, ni wabambe. Tukifika to the world, sote tuwatese. Si mama kete, nana na three songs. Goma moja mayo, before tijoni reasons. Banana ni mete, ndizi pia ni banana. Kime waka base, kila mtu wanafanana. Nimetoka base, hakuna mtu wanafanana. Pigaga, wanana, hapa joni balala. Unapigwa moja, unapata ulilalala. Only one, delo mazejo, hakuna fanana. Mbogi ni the only delo.